Yo, best talent collaboration, BBC, Eflorism, Rizzo. Oya se,
Maua, bibi ni maua ya nyumbani. Maua, bibi ni maua na yangaza boma tiwe. Eda kuberu tiwe, tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho maua. Bibi ni maua ya nyumbani, maua. Bibi ni maua na yangaza boma tiwe. Eda kuberu tiwe, tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho. Bibi wewe ndiye fura ya nyumbani, best talent group, give me to wear it, you wear me for him. Kadiani equivalent, me to wear it, you wear me back him. Mina kupenda, me I love you baby. Mina kupenda, until I met you baby.
Maua, bibi ni maua ya nyumbani. Maua, hey bibi ni maua na yangaza bomba.
Eda kuberu tiwe, tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho maua. Bibi ni maua ya nyumbani, maua. Bibi ni maua na yangaza boma tiwe. Eda kuberu tiwe, tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho.
Sikia, bedu jamusuma dead. Long time ago now I'm still a bachelor. Forcing me moving day and night. Looking for the best girl of Marie. Mungu kwa nyado, ndona wali nyambani. Puno mukazo mulunji. Ngawa Mr. Quivalent, divera na ye. Kufana kuona. Good woman is the life spark of the best. Everything is the best. Baby girl, me and you, we are meant to be. Why I say, okay, so nze nawe kufana kuona. Sikuta kufana kuona. Baby we ndi kuzula muwenzi. Ndi kutema jamia kufana kuona. Labu ye ntamu za chironga babina basizi. Yo. Baby siyo nze stela kuliri.
Okay, abedi pacha bedu paru nyamu para mamaru. Agama penjira gira pira mwama bedu kenda. Agama wachu weka chizi street kashika saye. Awoka nwango nyakucha ebedu parigire. Agama wachu nyakitini nedi kakenu. Nge ungoni ato chunye tika mari. Amidu teri kadiba wazaze pare pachu. Karingenya anarida maranda.
Maua, bibi ni maua ya nyumbani. Maua, hey bibi ni maua na yangaza boma tiwe. Eda kuberu tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho maua. Bibi ni maua ya nyumbani, maua. Bibi ni maua na yangaza boma tiwe. Eda kuberu tiwe, tiwe. Eda kuberu tiwe, menele rupacho.
Best talent, Mr. Equivalent, Simbo J, Drizzle Like Lee, Redman, Jim. Yeah.